Ndi a mufuna munna wanga, obva kule kule a khou ṱoḓa nṋe, o vhuya a swika tshingona haningei Venḓa. Ndi a livhuwa lufuno lwoṱhe.